Yeah, Kimson, killing your mind, severe on nerves. Mjukuu wa Kimemia,
20.5 record.
Karibu zetulai huku 45. Kila kitu kwenye street tuna modify. Ukitrye kukontrol tuna foodify. Bonga baya kwa mtaa uta lose your life. Karibu zetulai huku 45. Kila kitu kwenye street tuna modify. Ukitrye kukontrol tuna foodify. Bonga baya kwa mtaa uta lose your life.
Kila time nikiflow back flow si moja. Kila beat napata lazima kuibonda. Gedo 45 kwa streets ni noma. Saizi tuko active no longer dormant. Usi step on us, usi tu use kama doormat. Usi tu assume, usi tu tupe kwa kona. Sisi bado tuko na mipango. Tuna keep off trouble na kuwini struggle. Vision, tuko bado nayo. Mission pia tuko bado nazo. In case ulithani tuko out of area. Kila line tuna punch inakuwa heavier. Deadly illegal na bado ni simple. Better visions for better people. Kimson I'm out na major decision. Gather in your hometown, select the vision. Yeah, wanadai tume lost, basa tume rudi. Gather 45 soldiers, yeah.
Karibu zetulai huku 45. Kila kitu kwenye street tuna modify. Ukitrye kukontrol tuna foodify. Bonga baya kwa mtaa uta lose your life. Karibu zetulai huku 45. Kila kitu kwenye street tuna modify. Ukitrye kukontrol tuna foodify. Bonga baya kwa mtaa uta lose your life.
It's for greatness, goodness and global. Glorious, gifted and a lyrical no goes on. Mwana inchi na powers a veto. Skills imekuzwa, deep from the ghetto. Ghetto, bado tuna blossom waki flak out some petals. Leo tulishigana so leo tunaishi kesho. Nisho ni verse, we go ahead and clash. Tuna focus on the goal cause there's no mirage. Kwenye hizi mita, tuna fight for a chance. Kupata odi disans, yo lazima to use guns. Tunatumia word, beat na mistari kwa metaphors. Mistari tunachora ni immortal force. Tuko hai saa zote cause hizi rhymes ni kong. Wala daidi iligo, anarukiwa kama ndom. Tunajitahidi kwa hii kazi, tukutumia kipaji. Sana unaichukulia kaa hobby. Basizi, unaifanya kaa kazi. Ndugu usilete mchezo kwenye kazi, tafadhali. Karibu gedorai, uweze soma hali. Huku gedorai, tunaishi na amani. That is unless tulete ujuaji. Yeah, wanadai tume lost, basa tume rudi. Gedo 45 soldiers, yeah.
Karibu gedorai, huku 45. Kila kitu kwenye street tuna modify. Ukitrye kukontrol tuna foodify. Bonga baya kwa mtaa uta lose your life. Karibu gedorai, huku 45. Kila kitu kwenye street tuna modify. Ukitrye kukontrol tuna foodify. Bonga baya kwa mtaa uta lose your life.
Boom, 45 records.
Karibu gedorai, uweze soma hali. Huku gedorai, tunaishi na amani. That is unless tulete ujuaji.
Ndiyo koro mara hiyo na tricky na wadi.